Zi Enos Kitto Kagodo atendereza nnyo abatandisi b'amasomero ag'obwannannyini mu ggwanga kubanga bano batadde ettoffaali ddene nnyo ku nsonga z'ebyenjigiriza by'eggwanga era abaana b'eggwanga baganyodde wamu nnyo nga bayise mu nteekateeka zonna okuyambako gavumenti okusobola okusomesa abaana b'eggwanga bino byonna bibaddewo akongezi k'olunaku lw'eggulo wali mukugenda mu maaso n'okubanga ku ssomero lya Kwagala Kwedde and Boarding Primary School abayizi abannassale nga kw'otadde n'abayizi abali eyo mu 30 basomye emisomo g'emikono bwe basobodde okukakasa nti balaga abazadde babye basobodde okukola mulabirizi Kagoda agamba nti amasomero ga bwannannyini gatadde ettoffaali ddene mu nsonga z'ebyenjigiriza na bwe kityo n'asaba buli kukikwatako naddala mu nsonga z'ebyenjigiriza bongere okukwatizaako amasomero gano olwonno gakola omulimu gwago nga tegataataganyiziddwa ye minisita w'ebyenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda era nga yavunaanyizibwa ku KCN ya Nabagereka Oweekitiibwa Kotida Nakate Kikomeko naye agenze maaso n'okubanga akuutira abazadde okakasa nti abaana bano babakuume bulungi nga balamu ebyenjigiriza byabwe bibeere bya mutindo babayigirize olulimi olwabwe oluzaaliranwa baluyigire ddala bakase nti basomesa okwagala eggwanga lyabwe n'obuwango bwabwe kibayamba okubeera ab'enkizo ate mu ggwanga lino erya Uganda.